자.
야.
자, 자.
Got me candy.
우리 보이니 원 마시 마시 마시. 보너 바시아라니 follow me follow me follow me. 하나 더 인천에 파티 파티 파티. 아차니 confirm. Hey, massy, massy, massy. Boy, you walk on and follow me, follow me, follow me. And I die to the party, party, party. Ebu confirm. Kana piga simu ame cool. Maneno nani pa mazuri, matamtam. Atanunua na azul. Sipandi matalipe uba ni epe jam. Acha ni confirm.
Nina form kama 6TV. Na ukinipea unomoka kama 6TV.
Confirm.
Unanishuko nisha place nini nini. Takuosha na mizinga ubaki west nini.
Acha ni confirm.
Nina form kama 6TV. Na ukinipea unomoka kama 6TV.
Confirm.
Unanishuko nisha place nini nini. Takuosha na mizinga ubaki west nini.
Acha ni confirm.
Niko zanabe. Na confirm halishiki bila do.
Confirm.
Nimepada be. Kwizi unipati kwenye chuom.
Acha ni confirm. Na confirm kama na mado. Nisije nikapita na enta kufunja ro. Kwizi minapita tana walalo.
Na bado
karapika simu wame cool. Maneno nani pa mazuri matamtam. Atanunua na azul. Sipandi matalipe uba ni epe jam. Acha ni confirm.
Nina form kama 6TV. Na ukinipea unomoka kama 6TV.
Confirm.
Unanishuko nisha place nini nini. Takuosha na mizinga ubaki west nini.
Acha ni confirm.
Nina form kama 6TV. Na ukinipea unomoka kama 6TV.
Confirm.
Unanishuko nisha place nini nini. Takuosha na mizinga ubaki west nini. Kana mbisi shaiva. Let a wembe before game kashaiva. Na mkari na Steph kidogo ashaisha. Katiruka kibol ka dead bug.
Ka dead what?
Cheza chini kama dim ma commissionary. Nkabaridi kwenye fridge expiry. Come back kama shot ya satisa. Ama kamba kambu bila neti shaisha.
Anapiga simu wame cool. Maneno nani pa mazuri matamtam. Atanunua na azul. Sipandi matalipe uba ni epe jam. Acha ni confirm.
Nina form kama 6TV. Na ukinipea unomoka kama 6TV.
Confirm.
Unanishuko nisha place nini nini. Takuosha na mizinga ubaki west nini.
Acha ni confirm.
Nina form kama 6TV. Na ukinipea unomoka kama 6TV.
Confirm.
Unanishuko nisha place nini nini. Takuosha na mizinga ubaki west nini.
Acha ni confirm.
Acha ni confirm.